Tano nane kwa nini kesho? Yo, tano nane tamangwa do maganji. Utamangwa do maganji, achana na black usicheze kwa pool. Kani tight tunekata lose, na tunaifanya kideja vu. Ni mamiki zima lose, trendsetter kutoka kitambo. Kama ni golf min Tiger Woods, tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu. M-Bright nimewaka blazing, don't come close, who boy ni rude. Alikuwa na jidu hizo enzi, sai tukikama natoka spoon. Ni mamiti si maluz, ni mahedi si mabush. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu. Utamangwa do maganji, achana na black usicheze kwa pool. Kani tight tunekata loose, na tunaifanya kideja vu. Trendsetter kutoka kitambo, kama ni golf min Tiger Woods. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu. M-Bright nimewaka blazing, don't come close, who boy ni rude. Alikuwa na jidu hizo enzi, sai tukikama natoka spoon. Ni mamiti si maluz, ni mahedi si mabush. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu.
See the way that I bust up these youths on my life, man, it felt like deja vu. Who try come for the youth, get smacked up by either me or the group. No back chat, get backstrapped if you try talking rude. You got your chest, get juiced, no capping like my Brody Goose. Shout out the FYGs, my boosters, I'm ruthless when I'm chinging up youths. And all this talking and that is useless, for they told my walk on when I'm back. Full track out, so go and spam that. Why 28, man, you know what gone. Peace and shit, look up and bam, 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 bam.
Unless you quit when a member two. Cinema wavy youth, Mbogini Naros, mess na crew. Boy ni call, ni kana flu. Find the booth, na lip was two. Na rap my blast, ni me rock blue. Tuwapiga tena deja vu, vu. Wanda ni mblaina, only for new. Hit track ni maza, skiza tune. Magunwa nyama, wametoka kwa zoo. Kiswa iromba, nikone za du, du, du.
Rude boy since way back then, bad gang, yes, me hang na my bad friends. Born and raised me ure, piggy K, hey, guess, yes, ime kuwa long, long way. Nikipita block here, all eyes on me. Unezda ni mini Tupac. Wanajuaga boy ni KSIG, yendo the local tag. Bootleg at gujui, who's that, what's up? When nani utambuliki, who's that? Kani cop, tuna move too fast, kani opa, kishoot Buddha, tuna shoot back. Ni ma deja vu, tukichafua scene, huku niggas get good son. No cup, niki pull up number 1, 2, 3. Kwenye whip me udash kama plug.
Drizzle to a genje lies. Manapi tuna smoke kama Gwethe lies. Nima kio kama Tyson Mike. Booking bust na terrorize.
Tuna drop my bomb. He gangs unajua tuna terrorize. Kiss splash da vaji. Best rappers unajua ni genje lies. Sima pedi lies. Na mashash tunafunga ma oversize. Nikulieti lies. M-Brights unajua misi chezi right.
Broke my arm on a bitch boy's face, now it can't bend all the way. Can't. On the blocker is where I stay, shot in them packs all day.
Big Z man, new kill all the way, 1000 streets and don't I stay. But beat in the knees and a dice in the flames, name Shoni Trace, Uku K.
K's, K's, I love them K's. Money. If I up try talking big, then man, I feel pull up and spray that gauge. No games, it's the hood life, babe.
No cap, tuna kill here up. Straight facts, tuki drop niku bad, tuku strap. Come fast, aku up. Ndoto jama boy kwa ground in my thug, thug. Ready for one, I'm a fast. Hands, chokoza gang in a bust. Bus, hindo new era ka cup, cup.
Utamangwa doma ganji, chana na black usicheze kwa pool. Kani tight tunekata loose, na tunaifanya kideja vu. Ni mamiti si maluz, trendsetter kutoka kitambo. Kama ni golf min Tiger Woods. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu. M-Bright nimewaka blazing, don't come close, who boy ni rude. Alikuwa na jidu hizo enzi, sai tukikama natoka spoon. Ni mamiti si maluz, ni mahedi si mabush. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu. Utamangwa doma ganji, achana na black usicheze kwa pool. Kani tight tunekata loose, na tunaifanya kideja vu. Trendsetter kutoka kitambo, kama ni golf min Tiger Woods. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu. M-Bright nimewaka blazing, don't come close, who boy ni rude. Alikuwa na jidu hizo enzi, sai tukikama natoka spoon. Ni mahedi si mabush, ni mamiti si maluz. Tunaifanya kideja vu, kideja vu, kideja vu.
Tano nane
gang shit.
Kwa nini kesho? Kideja vu, kideja vu, kideja vu, kideja vu, kideja vu.
Best rapper wow. Kwa nini kesho? Kideja vu, kideja vu, kideja vu, kideja vu, kideja vu.
K-Side.
Bow!
track.